ライツカメラミュージックアクション、アイコーパーデネームフティノブニポナカニバーミタニモストワテリ
ウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウェイウ
ェイウェイウェイウェイI'm a bad man, chips a liri na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man, a poli bossy po. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liri na kijiko. Stay away from me.
Nini mitani musti wante ni pada sodwe di rasta. Nguvwani na mnyamwezi kani bashata Mombasa. Kuflow still bini nene ni mizari wapwenda pasta. Kama voko njo madini si itaji gold ya vipi brothers. Voko still madini si itaji gold ya vipi dadas. So brothers and sisters, Tinobis on your speakers. Niko moto wezi nishika, I'm a bad man African. Sinanjana muzika, unesha hera ndo napasuka. Naitaji zedi mbuwa kuzimika, alisema mika. I'm a bad man is reason, stay away from me Wigan. Hii ni soundi ya street, amna haja nguvu kusika. Nipikipaza batimbani pasuke maksudi mister. Manzo likuwa poor, king atwe just kuwa brave. No brave man, ya mijama do, hali push to kill slave. Niki knock you off, huwa nikichoka, ntaskuma mie. Sitaji urusa no more, kufanya issue, I got it, anyway. Stay away from Dino.
Yeah, I'm a bad man, a poli bossy po. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liri na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man, a poli bossy po. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liri na kijiko. Stay away from me.
Kama nige kwa mimi, nisinge kwa mshikaji na mimi. Nisinge shata feeling, niko nduri kama nini. Kivipi nitaji ngozi, kama already chewy. Kama ni MC gozi gozi, wana witaje tui. Una spit rhymes na makozi, umeoza ujijui. Hey brothers and sisters, Tino obis in the building. Zanyo kunyagi na supe pweza, niwe wima mpaka morning. Niko wima tangu na anza, omba uzima upate story. Nilibeba begi mgongoni na swingi za kinyamwezi. Sasa nabeba wari chifukoni kitu nyerezi. Mitai risima push mwana mpaka ukate booms. Waki utege kwa ubaya, usu watege kwa usuri. Niliposimama pa baya, ulipokaso pasuri. Demu wangu ni malaya, humo ni wako ni lusi. Hizi ni baki mwelef na hitaji wabuzi. Wabish na makuzi, ndiyo I'm bad news.
Yeah, I'm a bad man, a poli bossy po. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liri na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man, a poli bossy po. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liri na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man. Stay away from me. I'm a bad man. I'm a bad man, a poli bossy po. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liri na kijiko. Stay away from me.
I'm a bad man now. Oh yes, I'm a bad man. Kill a nigga. Cheza cheza bal, mindo simba mkali. Dinob na cannibal. Spee me, shut up.
Mitani most wanted.
Wezi onani ogopa ka ukimwi. Kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi. Wezi onani ogopa ka ukimwi. Kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi. Wezi onani ogopa ka ukimwi. Kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi. Wezi onani ogopa ka ukimwi. Kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi.